Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Aljumare jetti lewru me sappo jetti yamde jabbirima silima chapande nay e joomi den tawande maison de la presse bamako do jotti nono do kabaruji do yumor way bel kanko no dirte do ganni kante won to bonki jamde to de grabon compétitivité le ngal wure sigasone kenyen tiagal ko basi di mata ton hakkune maaje tobbe kanye mangal paden be ko wattu joni yama jam e tedero warti ton micciti den wiide yiti jaati uttama fewde maaje tobbe be ko litti wiide mangal paden be kanye goldi do golli di wakande en noddi mi noddi ben de ko litti wiide yudum wana gonga balde sappo tiagal ko cumo waddi le garbal nokku no dirte fala jeebe ko litti wattu joni nyongiti wonbe ton be kay kebi bande guji ka kambe sottobe dabaji gombe ton be bi wala fu ko be papira odo bi amir horeji leedi nokku no dirte do burundi mo no dirte ester commentaire holitaade do wattu joni wonde mo inde do maskiji do ko jamarde hurti kini mudo fa de lawna retirade ne wono dirte do coronavirus odo fu wodi son waddi do imadra jo ngaram famtade do e journal gal di wonno sembe kabaruji dimi jogino do kikidande di bismillah modon e helade litindi wiide sigaso beta ko be bihi jam e deedere warti ton tiagal ko majireji di ngadno ton micciti den wiide so dum lati sababu du so mangal paden nelda iude bamako don jottoyo to sigaso to be kolitini be do mangal paden utti ton yite jaati wakande min noddi be debe kolitiri yudum wana gonga wattu juno micciti den wiide be do yimbel be ngadi ton majireji di wakati de jababuji woti di jaltina le leedi me di be kolitide be jabanay dum fa kebe famtare kedden Aminata Diallo
lamu ko be derni uddugo lawol sigaso buguni sigaso kuchala kenyan kamsari ka maaje gongol an heddi e lawol gongol betengol plan B maaje to be tacci laawi yogaji e lengendili kanyan wakati sappo e goho yandele suka be kawriti to wete boulevard loya dene fasolu wakati goto maaje to be kawriti e yimbe police maaje to mbetti ke habiti be doode ben dun gadi ko baawi e le beta aljumaare hande de hono yaltugol hollude metti mudun ka ana heddi ka yimbe yogabe lengendidi kolliti police en be ngadal ko haani sabi be tiri malfe ngongaraaje to bangal police embe to kolliti tirali de malfe bawde bonnude non holitiri commissariat du premier arrondissement be jabal beedude hen ila jabuji woteji député en di ndukka wotube to sigasto to kany en nukkuje kewde kolliti metti mudun en e yurku yurku mo au cour constitutionnel wadi e di woteji don ko Christian Dago heban studio tamani yure sigasto
holitinde widle on do wattu fu député mbébe kani wadde do won batuji mabbe arande le sappo go lewru me waroru ndu le majju o do botana hani wadde nokku no dirté de CICB le leedi me dindi tombe kani suubade do won kinde kando lamade assemblée nationale le leedi me dindi do won ko no dirté président assemblée ko kani pelle mabbe godde defa yottu yo sariyaji kandi bamed le hindi fuli on do wattu be amata dum di do kabaruji fu do mbay hebude dum do staté amen whatsapp numéro anni chapande jidde jagom chapande jagom didi chapande jitti jitti chapande jo ono noddi o do numero via mo mer 37321 holitindi wi don mask ngaji ko be kurirta kine ko dum woni kanko bi horejo leedi nokku no dirte do burundi mo no dirta princesse no dirte do don ester commentaire on wonde mo nidde di do mask ngaji fa nelde ya demo wonbe le nokku no dirte sigaso kanyi yibel wonbe li damaje gonde tonde koni fana mudu fo hokkitira di do kuro ko kine mer hokkitiran dum mer no mo holitiri wedle majjudube je alono o do nyo coronavirus anirentire ton hor wod so waddi do imadaraji fa kebe famtar keden mumini sende boy Aminata Diallo
mi tawi princesse Kamatari ana borni Touba kanye saya daneji o mo haybano suka jokkole may kollo on ana waddano mask ngaji li envelope ngaji golle fondation o ana pawino do hawalu ka joni mask ngaji be mo inta renowo yimbe kambar covid 19 o halani minna sababu majun o halani minna sababu ko
bien avant le premier
fadenyo coronavirus yede e mali mi yehi e pharmacie goto fami darane yimbe goldobe an mask ngaji mask goto fu budi ujunere ciudum ana fota duubi mido e mod yehi bagiji mali ana buli bagiji kedi di fu ude kangi danejo mali o dum mi ngadirta mask
des masques
e wi ke ya do fondation Ester Kamatari ko yata e tayen no gayon mo inta mask ngaji di o do princesse ibdo burundi holiti wiide wattu joni ko yata e mask ngaji ujunaji kewdi be dokkidi mere mere
ce sont des masques qui
no hoba leji malli mo inta di mask ngaji minister kumani to challa leji ndi hokki yamirore didi mbi min dokki mask ngaji protection civil kany e wombe e kasuji fa yottade remobe sigaso do min goni hande do gonde ina derewbe ittobe kanye ujinaji didi mask
or payeur
ko sabi o top model wari jodaade le leji mali
il mask
wihi wakati mudun wari dan do min joddin fondation amen o leerude afrique ana wayla ta de le adnar ndu e 13e siècle gonden arande fu heude darnde mudun kany e jokkude hen so reena deedi mudun e walla non yirwira
kurtinado e inna sukataton ester kamatari yo manke balejo arando mo gollani dior kany gorle o mo winda dun ester yo watanado le mairie boulogne bilancourt france todun
taggal ko nyaw coronavirus o bangile leedi medeni dum lati sababu so journe kewde baylisno golleji mudde en gordi wattu jono be buytino hejo golleji mabbe di gordi faabe de alon be kanirin trade e nyaw coronavirus fa kebe famtade fande kedden Aminata Diallo
e le nokkure journal independent min goni le communicate pamako do avien yimbe gala e nokkure de yimbe yogabe e horebe nokkure de tawadon fa njubbondira golleji di e lewi jokko redacteur en chef journal gal yimbe gollobe pan inama fa hada rabgul o nyaw covid-19 Youssouf Kamara kanko on jokko redacteur en chef journal indépendant kedadem
l'intérieur yona
le nokurnde min gadi baylital sedan midon jogino ekititobe min joppitibe nokkuje didi redaction min jogi don ana walla yimbe be tabade woni woddo dirgol maître gotongo cioggu o kana heddi windibe e majjunbe jaati ndara fami dokka dum en e bebe ande de
son papier
yure journal indépendant yottade radio jekafo min jappike nokkuje kewde jottinoje kabaru to radio jeka foto dum hono non laawi din gorri fa fandina rabgul o nyaw kakilotirdi juude ana e narude nokkure de lewi redacteur en chef golleji radio o witam jie donné dako kanko en directeur programme radio jeka fo kedadem
nous évitons
un pandintini programme amé o jimi mi pudi faabi torade kany e ko yewtinta yewtere amen famminore do covid-19 onde ana heddi studio goto min jogi kany e nokkure redaction goto maunde mila laawi sariaji di ana taba yottaade maître goto hakkunde journaliste mbé
c'est pas nos journalistes
to bangal ortem to yimbe njoyon keba moton ma nyaw covid-19 taway mudun directeur o holliti laawi dento didi beida ma fa fandina raabu gol o nyaw
nyaw coronavirus alkamisare kenyan be kolitidi himbe 19 o do nyaw ya e muden holliti wi nyalom hando sawbe o do nyaw dum wonde jeddi lewru me ndudi ya fa himbe temede jeegom e chapande njoyom dum woni himbe hebube so chamtana li o do nyaw ya fa temede don chapande jeddom e go heddible himbe du himbe chapantato e go fa hande on nyaw coronavirus o wori no sijo tamanen watno danguji fewde modon
Sijo tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jaati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana bawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memodi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
holitinde balde sappo caggal ko galbal falaje gal sumi ko kambe yimbele dum won wombe tombe won holitimbe wiide wattu jono kebi balligu nyongitibe wombe tombe dum e tawede fu hono kambe yimbele joni dabaji wombe tombe bi wala fu ko pabira Aminata Diallo
kaaki kantidi fu keddaaki ton ndodi kanyi e yurmonde dun yete e site falaje o bete hande aljumaare to nokku eggube beto bebe jokkondiri faabe nanga ko be gaddana
wallahi nokku jemende mbuli jaati ka alhamdulillahi rabbil alamin en kebi balla sanne e wobbe min jaati moto am wuli kalisi am wuli lele dande amin dumbuli e tigida darambe waddi do kalisi waddi do gawri waddi do kulle fu
bange mabbe ro sotobe dabaji dum bonnanama o cum kaabe kolliti wiide kambe be kebali ballal honani eggubbeeni Sanjiba Kumare kanko ni horejo galbangal min kebi bonana mawdo ka wala fu ko min kebi ballal won yimbe yogabe warbe dokkude min ujinaji sappo ujinaji nogay so wana dun fe hunde min jonni dereji amen e nokkuje kewde famin keba walloobe min puddita gollanga ka wala ko min jihi e kabaruji amen cakitidi di o cum yimbe di don keddike hen
holitindi wi dum won kanko goto jaddinke goddo sawr e dum won sared nokko no dirte CPO mo dire Alhassan Ag Abdul Aziz wotto jono wiyam le sappo e nay lewru juillet woro ndom hanna bede yaso ser yakasen mi titi den wido hayfano mo wiyede o wadino bonanda jokkande gubi jaddinkobe den gonno le sa halidi hitande 2012 o nangono mo le chapantete go lewru mars hitande 2018 so naba nokko no dirte CPO mi titi den wi no dirte El Fakki o do to naba no so sara tiagal ko wiya bonnino dum won cuudi wali yaabe nokku no dirte tumbutule hitane 2012 on wonde wadde duubi jena e kaso
studio tamani yo paabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrab bien lo ne le région ngaji me e dem pudira nokku no dirte de yoro so wiama kambe jangino wobbe tobe be bel tikto sanne sebde be jobama cogu lewru mabbe avril ndu dum hawrudo wakkati sadaji korka kanye e julde gandi gardan do buriam do dum woni fedde rewbe lo wonde tonde be noddete fedde kala ni wattu jone be gondi e falbe wirade yimbe lo wobbe tobe hono bibbe ledde yimbe lo horobe wobbe tobe kala cogguy ko be cortata fu so tama jomu korno yam gondi jippidi dido cogguji do kadi tin kiki da hande do kabaruji medde di min juuti on sanni hedade heejo jamen ka fadi gitte fi hono nyaw coronavirus o worgino kala kabaruji ko darton futtina do battudon doktorobe battibe on le nokkule de gondo e mudum fande fadi fe no konandir onno do e sere yewtere meden de ana wodi wassalam